Yahaya sura chappande didi, aya sappo e jowe nayi, yaki chappande didi e tati. Yesu wangani tokkubemo. Dum nyalde alal, nde nange hiri tokkube Yesu kawriti, be mabbi dammugal gam ebe kula ardi be Yahudan ko en. Donye don Yesu wangi dari chaka mabbe, wii, emi silmino, jam wanda e modon. Gada o wii non, o holli be juude mako e becce mako. Sey tokkube mo nani beldum na sedda de be ngi'imo. Yesu fuddidi wi'i, jam wanda e modon. Nonno nyako am mo dawli liriyam, non mimma emi lila on. Nde o wi'i non, sey o fufi dow mabbe, o wi'i be, njabe ruhu Alla. To on jafanake himbe hakke, be njafanama. To bo on jafanaki be njafanaka. Do to janguden, en nani no annabi Isa wangani tokkube mo, gada o ummake de gamaide. Dum nyalde alal, wato nyalde de annabi Isa ummi di gamaide. Nde hiri, tokkube annabi Isa kawriti, gam kulol ardi be Yahudankwen, sebe natti wuro be mabbi dammugal. Konde tokkube annabi Isa mabbi dammugal. Wala baway do natta to mabbe seni to dum mabbitanimo amma fu enon do to janguden wi don edon Yesu wangi dari chaka mabbe wi emi silmino jam wonda e modon to tokkube annabi Isa e mabbi ko e mu en der sudu e be nyuma do habar dum Maryama iwaydo magadala hokkibe do ummaki annabi Isa sey don edon Annabi Isa wangi dari chaka mabbe wibe. Emi silmino, jam wanda e modon. Gada o winon, o hollibe juude mako, e becce mako. Sey tokkube mo nani beldum na sedda, de be ngi'imo. Lalle dum e holla en, tokkube annabi Isa en ganni na sedda, dow habar ummaki mako diga maide. E be nyuma der berde mabbe. Ngonga annabi Isa ummake diga maide. Dum wadote ebe kama Bitrus e Yahaya e Maryama iwaydo magadala. Ngonga ne jadon yenande den on gi'ay bandu mako. Maryama awi hama o meddi e mako. Berde mabbe kewi seko. Amma se don yedon bengi annabi Isa wangi e dari chaka mabbe. Silmini wibe. Salamu alaikum. Lalle berde mabbe taye gam kulol e haydinki. Amma annabi Isa wibe, jam wanda e modon. Gam e tabbitina wiki, lalle mhanko un ummi diga maide. Se o hollibe, juude mako to un fiyanno mo kusaje. Den o hollibe becce mako, to un yuirno mo labbo. De tokkube annabi Isa ngi imo, benani beldum na sedda. Be tabbitini, lalle ko Maryama iwaydo magadala wibe dum gonga. Aya chappande didi e go'o, yaki chappande didi e didi. Yesu fuddidi wi, jam wanda e modon. Nonno nyako mo daw liliriyam, non mimma e milila on. De o wi non, se o fufi daw mabbe, o wibe. Njabe ruhu Alla. Do, annabi Isa e fukkitinana be berde. O wibe, jam wanda e modon. Maana, fukkitina e berde modon. To on gannu, e mi fofa. Se o wibe, bo nonno nyako ammo daw liliriyam, non mimma e mi lila on. Maana, bo nonno Alla jomirawo liloymo der duniyaru ndu, non hanko ma emo lila tokkube mo, be njahabe kuwa kugal Alla. Wato bengajina habaru beldum, dum kisindam diga hakke e kita Alla garaika, barka holaki annabi Isa. Aya chappande didi e didi. Nde annabi Isa wibe non, se o fufi dow mabbe, o wibe, njabe ruhu Alla. Tokkube annabi Isa njabi ruhu Alla, ko fofango Alla. Bengarti hesbender annabi Isa be kebi yonki kireata. non ma to en jangi nder attawra deftere fuɗɗode sura ɗiɗi aya joweeɗiɗi en nanay no carel ngel Allah tagi mama meɗen Adamu. Sey Allah jomirawo fuufi fofango muɗum nder Adamu o warti neɗɗo mo yonki. Non ma ɗo annabi Isa fuufi fofango muɗum dow tokkuɓe mo ɓe keɓi yonki kesi ki re'ata tabitittoki nder wuro Allah ko bo aljanna. Aya cappanɗe ɗiɗi e tati o ɗawti wiikiɓe, to on jafanake yimɓe hakke ɓe jafanama, to bo on jafanaki ɓe ɓe jafanaka. En andi Allah jomirawo tan wondi bawɗe yafanaki ɓi Adama hakke, amma ɗo annabi Isa wi'i tokkuɓe mo to ɓe jafanake yimɓe hakke Allah jomirawo yafanake ɓe, to bo ɓe jafanaki yimɓe hakke Allah jomirawo ma yafantako ɓe. Ma'ana majum woni to tokkuɓe annabi Isa ngajini wolde Allah fuu koliɗo wiki ko ɓe mbi ɗum gonga, wato Allah liloyi annabi Isa gam hisnuki ɗum diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jango o heɓa yafuye hakke. Fuu mo holaki bo o heɓata yafuye hakke. Naway annabi Isa e wi'a tokkuɓe mo garti bo Allah jafantoɓe yimɓe hakke, amma e mo tabbitinanaɓe fuu jaɓuɗo ko ɓe mbi'i Allah yafantomo hakke maako, amma mo jaɓayi bo o heɓata yafuye hakke. A faami ɗum bandirawo am? Ɗo en gi'i gaɗa mayde maako e balɗe tati ko nde yenande nden e maɓɓira kaƴa, amma annabi Isa ummi diga mayde o wurti. Nden ɗon ma ko nde dammugal e maɓɓi, amma fuu e non annabi Isa wawi natti dari caka maɓɓe. Ɗum e holla en bawɗe Allah jomirawo. Gada annabi Isa wangani tokkuɓe mo, en nani ɓe kewi seyo e welwelo gam ɓe tabbitini annabi Isa ummake diga mayde. Ɗum ittaniɓe seko nder ɓerɗe maɓɓe ɓe tabbitini annabi Isa ummake diga mayde. Emi do'o enen tokkuɓe annabi Isa ɗum ma sembiɗina ɓerɗe meɗen e hoolare meɗen dow annabi Isa. Amin.